a money. May peace be with you, my friend. A money, iwe kwenu, until we meet again. Kikoda, may joy fill your heart. Mwanzo, it's time for a new start. Wakati wa amani, Rafiki angu, my friend. Wakati wa amani, may peace be with you, my friend. Amani iwe kwenu, until we meet again. Imani, be faithful and true. Kiburi, take pride in what you do. Wakati wa amani, Rafiki angu, my friend. Wakati wa amani, wakati wa amani, wakati wa amani, wakati wa amani, my friend, uwezo may strength be with you, amini, believe in what you do. Wakati wa amani, Rafiki angu, my friend. Wakati wa amani, wakati wa amani, a time of peace.